ku itariki ya gatandatu z'ukwezi kwa kane 1994 mbere yuko bitangazwa ko indege yari itwaye Perezida Habyarimana w'u Rwanda na ntaryamira u Burundi bitangazwa ko iyo ndege yahanuwe wowe wari hehe wakoraga iki
murakoze cyane kuri iki kibazo cy'ingenzi ku itariki ya gatandatu y'ukwezi kwa kane nari maze iminsi itandatu gusa ngeze i Kigali mvuye mu nama yurayi n'umugore wanjye n'umwana wacu mutoya impungu wacu mutoya ndetse aho kujya kuri hoteli nk'uko ariho twari twarahungiye duhitamo kujya imuhira indege rero bayirasa nari ndimo nsangira na mugabo wanjye Thomas na Fidensi umugore we n'umudamu wanjye rero wari utashoboye kudusanga gusangwa asangire natwe muri uwo mugoroba we yatashye kare yumvise rero za misile zisekura ya ndege ya Habyarimana ziyitwika noneho yumvise ziyisekura kuko twari dutuye hariya hafi y'i Kanombe umudamu yahise kwa kanya afata telefone arambwira ati Rusesabagina nagira ngo nkubwire ngo utahe kandi aka kanya kuko ikintu numvise ntabwo nigeze nari nigera kumva mu mibereho yanjye nyabuneka nimutahe ako kanya ndarahagurutse na muramu wanjye n'umugore we nabo barahaguruka ubwo turataha dusezeranaho ndababwira bashahu nimugende tuzabona nejo ntabwo mu kubabwira ngo tuzabona nejo ntabwo nari nigeze na rimwe ntekereza yuko ubwo ngubwo ari bwo bwa nyuma mbonanye na Thomas ndetse na Fidensi muramu wanjye n'umudamu we ntabwo nigeze n'imajina yuko ari uko abantu bazatandukana bagiye inzira yabo bahise babica ako kanya nanjye ndataha nza kuva iwanjye bigoye
none se muri hoteli Mille Collines wahageze ryari ni ryari wahawe ubuyobozi bwo kwiyobora
mbere y'ibyabaye ku itariki ya gatandatu y'ukwezi kwa kane muri 1994 ntabwo burya nari nkiri direkiteri wa Mille Collines ahubwo nari direkiteri wa diplomate kuko nari ari Mille Collines na diplomate zombi zari ziyobowe n'isosiyete imwe sosiyete yitwaga Société Internationale de Gestion ariyo twakoreragamo y'isosiyete y'imbirigi ubwo rero iyo niyo yajeraga mu hoteli yombi nge nari ndi muri diplomate noneho rero guverinoma ya mbere bayishyizeho niyo yohereje abasirikare baza kunyevatura baza kumvana iwanjye kugira ngo bazane kuri diplomate kuko guverinoma yahisemo gufata diplomate ubwo hari ku itariki ya cyenda z'ukwezi kwa kane ubwo rero banza ngengeze kuri diplomate ndaza mpamara iminsi itatu ku gitondo cya kare cyo ku itariki ya 12 nibwo nanone kumvise amasasu bisa na misile birimo bisekura hirya no hino ndetse bidasa no muri hoteli ya hoteli ya diplomate ubwo ako kanya guverinoma yahise ikora urugendo iva i Kigali ihitamo kujya gukorera igitaramo nibwo rero ako kanya numvikanye n'abayobozi banjye muri icyo gitondo twumvikana yuko mva muri diplomate nkajya kuba muri Mille Collines y'amasaha 24 kuko niho nari nkenewe direkiteri wa Mille Collines yari yagiye yari umuzungu yagiye yari yarayafunze indege yagiye i Burayi nanjye rero mbyo direkiteri w'umwirabura njyenyine ubwo mpitamo kuza kuyobora amahoteli yombi ya sosiyete yacu ndi baze muri Mille Collines ari naho twari dukina tugenewe cyane kuko niho twari dufite abantu benshi cyane bashobora kuba baharenganira bashobora kuba bagirirwa nabi kuko nasubiyeyo
wagizwe intwari kubera abantu bivugwa ko barukutiye muri Hotel de Mille Collines wayoboraga ariko hari bamwe batabibona uko nk'uko bivugwa ubwo butwari bwawe bakabukemanga barimo n'abategetsi bamwe b'u Rwanda ibyo bikuvugwaho ubivugaho iki
ibyo ngibyo ntabwo bintungura cyane nk'uko wa mwana yaririmbye agira ati wowe uzagire neza uwikomereze kuko ari neza ibyo umuntu yakoze byose ari neza ari nabi byose azahurira nabyo imbere kandi jewe rero ibyo nakoze nabikoreye abanyarwanda bose ntabwo ari abahutu abatutsi nabikoreye umunyarwanda uwo ari we wese wari ubikeneye narabimugiriye nabo rero hari nabo numvise avuga ngo kuba baramfashe uwo nodeta Dr. Odeta Nyiramirimbo avuga ngo kuba baramfashe ngo byaramushimishije umuntu navanye ikuzimu bamaze kwica mukuru we Venansi yaba biciye muri Nyabarongo barimo bahunga bakaza bakibona imuhira batagira icyo kurya batagira n'amazi yo kunywa n'ukuntu na efuru zakozwe zose kugira ngo bavanwe iwabo we n'umugabo we n'abana babo batanu bane pardon n'abana bane kuba bafite abana babo batatu n'undi badopse kubazana tukabageza muri Miricoline mu buryo buruhije abantu baravuga mu Kinyarwanda ngo ugirirwa neza n'uwo yagiriye abagira Imana kandi neza yose ntabwo muzahurira imbere ntabwo uzayiturwa n'uwo yagiriye yewe abo ngabo ndabihorera nkikomereza kuko ntabwo ari bazampindura ngo bagire undi wundi bazashaka kumvawe yewe principe yanjye nuko ndi yewe kandi uwo ndi we niwe nzahora ndi we
Paul Rusesabagina impirimbanyi y'uburenganzira bwa muntu ukaba n'umunyapolitiki ndagushimye cyane kubw'akakanyuhaye ijwi rya Amerika
murakoze cyane bwana Venuste